Saba kuno kubomwa komuja kubomwa kokwesanyu kusaba funire mwebirunji kusinge juwede kusaba byesifunye mukugenze wadenga nalindi subite kusaba mukuno ompe binji fune byo kunyumyako banji kwabo bali abaseka abanyerega nchela byansala sabia mukamo kolebye chisa babeba mukwa baba mpereza fune chikumi kaga na satu miliene banange labantu bo abalalamba wabujulizi ebikulu byokoze era ndikoma wo mu kifo we sabidde sebo kukwebaza awamuna makungula eka ejengera kina kingi omukisa nakwo kube bungi saba kuno mukama ogufula omwaka gwange mukama leka ebikadde bibule bibe birungi enseko omugagga emirembe n'okuyimba omfule wa mulembe kwebaze ebikulu byonkoledde mukama w'ekitiibwa webale kubasibadde mwaba batagumazeeko ekyo kindaga ndi muntegekazo okulaba obulungi era nzikiriza nti nja kumalako kuba mukama oli nange ontuze mu nnyonyi mandabe mu nnyonyi banchime kubisa woninyisa madala onzije mu lukonko obulamu obukyuse okubira babi abatanyagaliza kalungi naye mbasabira nabo bawe birungi mbasabira nabo bawe birungi bakole bulungi wabeerewo emirembe mu ggwanga lyonna leka ejengera kibe kingi omukisa nagwo kube mungi saba kuno mukama ogufula omwaka gwange mukama sebo leka ebikadde bibule bibe birungi enseko omugagga emirembe n'okuyimba omfule wa mulembe saba amayumba gotuwa wabeerewo emirembe tugasule mwera ejengera kibe kingi omukisa nagwo kube mungi saba kuno mukama ogufula omwaka gwange mukama saba leka ebikadde bibule bibe birungi enseko omugagga emirembe n'okuyimba omfule wa mulembe
ekinja Kampala Mbarara Masaka n'ebitundu ebirala
leka ejengera kibe kingi omukisa nagwo kube mungi saba kuno mukama ogufula omwaka gwange mukama
otulabemu
leka ebikadde bibule bibe birungi enseko omugagga emirembe n'okuyimba omfule wa mulembe
totukomyawo kumpi tutwale ne Bulaya
leka ejengera kibe kingi omukisa nagwo kube mungi
otugaziya
mukama ogufula omwaka gwange mukama
nkusaba
nkusaba bibe birungi enseko omugagga emirembe n'okuyimba omfule wa mulembe
wabeerewo obukuumi ku Uganda yattu sebo
leka ejengera kibe
remember where you got it from. www.djerico.com.